love I have for you. Do you know the love I have for you? Ngithande ngathi angiphili kahle, phili kahle ndo. Ngithande ngathi angiphili kahle, angiphili kahle ndo. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe wejabulela, bulela ngithande ngikunika lona. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe wejabulela, bulela ngithande ngikunika lona. Kodwa uthando mahala impela ngibhizi ngizo sakho isikhathi sakho ngeke uhlale ungikhumbula noma ingagcwala le mifula ngizoyiwela ngeke ngisabuke emuka hawu noma ngabe uthukela thukela mina ngisabe uyongibona sengikhuhla phela uthule dalwami awudalwa me namhlanje uthole itype yakho wena dali wamele if you just bend we post you to your iPhone na yimi ilolo hlobo luthandazela njalo yimi phela uthule dalwa me awudalwa me namhlanje uthole itype yakho wena dali wamele you know the amount of love I have for you. Ngithande ngathi angiphili kahle, angiphili kahle ndo.